Omuyimbi okuna manga agenda okuyimba. Ebisolo ebisinga abayimbi bayimba kiro. Ate abantu bonna abatera okucakala ekiro. Okugamba ekiro essaawa z'ekiro ziba ssaawa za kulaga ku mibiri. Emisana wano abantu beebikkako naye ekiro gw'ojja otambulemu ekiro awo olabe mu bacakazi bonna okuba kulaga ku mubiri. Kati sisuubira nti omuyimbi yandigenze ng'agenda kuyimba ekiro ate n'ayamba n'okuteeteeyi ogukomenwa. Lwa nsonga bizinesi gye tulimu ya entertainment kusanyusa bantu kukola entertainment kati mu kuentertaininga omuntu olina okukola buli kimu ekisobola okuba nti kiri entertaining nga ne oba tonnaba kuyimba oluyimba omuntu akutunulako n'abeera entertained so ndowooza y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga abayimbi bambala nga bwebambala tuli mu entertainment business tetuli mu business oba za busubuzi oba tulina ebyamaguzi bye tusuubula ne tutunda n'abeera nga entertained ng'ayita ne munne banne mujje mulabe kibawuuli mujje mulabe babijewuuli mujje mulabe vinkawuuli okitegeera.